Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka-16 kuNovemba. Amaqembu abengenele ukhetho lohulumeni bezindawo anikezwa izinsuku ezingu-14 emva kokhetho ukuthi abe sehlanganise uhulumeni komasipala. Izinto ziyashesha ukuhleleka kulabo masipala lapho kusuke kuneqembu elilodwa khona elidle umhlanganiso ngamavoti enele ukuthi libuse lodwa. Kodwa komasipala lapho kusuke kumele kubunjwe khona uhulumeni wokubambisana kuhamba ngonyawo lonwabo. Emva kwalolu khetho luka-2021, bangu-66 omasipala lapho kumele kubunjwe khona uhulumeni wobumbano. Ukubheka lokhu kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho, uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Angibingelele ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlampe ake siqale lapha ukuthi uthini umthetho ngokulawulwa komasipala?
Mibili imithetho esebenza kakhulu la. Kune-Municipal Structures Act ne-Municipal Systems Act. Nokuyona echazayo ukuthi komasipala sibabiza ngama-metro, omasipala sibabiza ngama-district, nomasipala sibabiza ngama-local municipalities kukhethwa kanjani phakathi kwama-ward councillors, kuphinde kuzokhethwa labo kuthiwa ama-PR noma-proportional representation councillors. Kube sekubikwa ukuthi wonke umuntu osuke engenile elistini lo ozoba i-council member uyamenywa noma kuba khona i-meeting eyodwa la ezomenywa khona. Umunicipal manager walapho kulowo masipala azobe owu-presiding officer noma umlawuli wayo. Bese kuba yilowo meeting-ke ezobe isikhetha number one umuntu ozoba uspeaker. Ma isikhetha umuntu ozoba uspeaker bese izokhetha umuntu ozoba u-mayor, u-deputy mayor, kanjalo ne-executive noma mhlawumbe uhlu lwabantu abasuke bezohlala esigungwini esiphezulu kumasipala ngamunye ngamunye. So yila-ke amaqembu ezepolitiki nalento ekuthiwa ama-coalition governments. Nanokuthi imajority isuke ikhona nekulawo masipala isuke sibaleke khona ngoba uma ngabe ungenayo imajority ukuze ufake imeya noma ufake uspeaker uzoba aligned to iqembu lakho, ila udinga khona amanye amaqembu ukuze akwazi ukuthi akusupporte bese ukhetha kahle.
Uma kukhulunywa ngeyimeya kuyaye kukhulunywe nge-executive mayor kuphinde kukhulunywe nge-non-executive mayor. Sicela usichazele ukuthi yini umehluko.
Okay. I-executive mayor itholakala kakhulu kuma-metro municipalities. Ngiyacabanga ukuthi umasipala waseGolo, City of Johannesburg, one-executive mayor. Bese i-non-executive mayor kuhluka nje amandla abasuke benikezwe wona. Executive namandla amakhulu, singacela sikufanise no-CEO, kuney'nqumo oyithathayo ekufanele uzenze, uyakwazi ukwenza wakho ama-appointments ngaphakathi la kumasipala. Uthi ube accountable futhi to that extent nezinye iy'nqumo esuke zingadingi ukuthi akube khona i-council meeting ukuze ukwazi ukuthi uyi-approve. So singasho sithi ngokwesikhundla nokwamandla usuke unikezwe nawo, ese-executive mayor usuke unamandla noma isikhundla sakho sithe ukuthi xaxa, kanjalo nemali ozobe uholelwa kuyona ngokuhamba kwesikhathi ibisiyahluka. From a non-executive member side, mayor side, la khona kusuke sekuthiwa cha, siyazi impela ukuthi wena usodolobha kodwa amandla akhona amaningi kakhulu alapha ku-oversight, awunazo iy'nqumo noma amandla okuthatha iy'nqumo ukuthi imali yemkhandlu sizispenda kanjani, iziphi ama-projekthi kuzo-engejwa kuzona, obani abantu ozokwazi ukuthi ubabambe babe-accountable.
Kuzokwenzakalani kulabo masipala okuzophela iy'nsuku eziwu-14 singakabi bikho izivumelwane ngokuthi uhulumeni ubunjwa kanjani lapho lingekho khona iqembu elilodwa elithola amavoti anele?
Uma ngabe umasipala ungakwazanga ukuthi ukhethe, umnyango wakwa-COCTA ubusuyangenelela lapho la uzobajuba khona umuntu ukuthi ake hambe niyobheka ukuthi ningawusiza kanjani lo mkhandla. Uma kusekufile lalapho, even noma umnyango wakwa-COCTA usufikile wazama ukuthola isixazululo ukuthi asibe khona, kube sekubhalelwa back ka-IEC, Electoral Commission, la kusuke kuthiwa khona cha, siyazi impela ukuthi ama-elections abakhona la umasipala was a hung municipality noma akekho umuntu wakwazi ukuthi awine with an overall majority. Sicela ukuthi niphinde emuva siyokwenza ama-by-elections kulo masipala kusuke kukhulunywa ngawo noma kuleyo ward kusuke kukhulunywa ngawo, if kuyi-ward pertaining to i-ward la kusuke ngahambanga khona kahle. So singabona uma ngabe kuwukuthi kugcina kungabanga khona uhulumeni wobumbano noma ukubambisana phakathi kwamaqembu ezepolitiki akhona mhlawumbe nama-independence kwabanye omasipala, kuqalwa phansi even kwakuvotwa kodwa kuzobe sekuba restricted kulo masipala esuke sibona. Kodwa angikholwe sekutheni akhona amaqembu ezepolitiki noma ama-independence azothanda ukuthi kuze kufike lapho kulelo zinga. ngenxa yokuthi ukurana ama-elections ku-expensive kuyabiza futhi kudinga ama-resources athanda ukuthi abe maningana. Okungenzeka ukuthi kuma-funders abo noma kuma-coffers la bethatha khona uma kuthiwa bazohamba bokhankasa, kungenzeka ukuthi hayi sekufika ekugcineni. So uma uzoyiqala phansi i-process all over again, kuzokwenzeka sekutheni ngaloko okuncane kade usukutholile kugcine kungasekho. So bazozama ngayo yonke indlela sekutheni ababona ukuthi bahlala phansi baphikisana kanjani bese kuphuma uhulumeni at the end of the day. Okunye fanele bakhumbule lokhu. It is not about ama-political parties. It is not about ama-independent candidates are winning. It is about umphakathi efanele uhlinzekwe iy'dingo. It is ama-budget, ama-projects efanele bawa-approve. It is oversight role efanele bayidlale at the end of the day. Njengoba baphuma before mhlaka 1 November beyocela ukuthi abathenjwe abantu, ukusebenza kwabo nokuthembeka kwabo nanokuthi the best interest of ama-public bawabhekelela kanjani kuzobonakala ngokuthi basebenzisane ukuze bakwazi ukuthi bayise omasipala abaqokelwe ukuthi ababagade, ukuze bakwazi ukuthi bayise omasipala abaqokelwe ukuthi ababheke ukuthi abasebenzi bakhona nomphakathi uyahlinzekwa yini ngey'dingo kahle. Uma behlele ukuyokwenza lokho, ngokungokwami kuyobe sekuwukuthi i-task yokuqala kade benikezwe yona ukuze bebhekele the interest of the public sebehlulekile. Kodwa-ke siyathemba ukuthi kuzothi liphele usuku noma iy'nsuku lezi ey'bekiwe, awukho umasipala eNingizimu Afrika ozobe ungenayo i-council, ozobe ungenayo i-speaker, ozobe ungenayo umeya.
Nomzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Lowo bengumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.